Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, et Fulfulde.
Kede Kabaru Jamen Fulfulde Talatar, Noga et Jena Lur, October Jena Yam de Soki du Studio Tamani, Midet Tawai, Limes of La Presse, Opomoko, Dutuno, no Kabaruji, Moway, Galoko, no de Tel Momo, what I want to put Gita Beto. Grabon competitive do to jono on suka hebe def hebe so ngada orientele yonter tabbi non de wattu jono be fobe gonde duddi nidile soudou ministre humnido kabaru jande le yeti med indi e be kaja weltinde tuudi jangire wobbe mabbe jatti anda hono fu ngata faande kabaru jono jande hakunde ro worri nokku no dirte do kayile lise dugu kono konare nyaloma hande be jogi ton tidalaji modu ko nayri bangal sal classique kanye bangaji fa yotto musse ngabe janginobe le o do nokoli tawere ko putti uynay taton sukabe kanye gondi e jangude ton jiltini micro jamen dimin jottiki wattu jono honno yangeji din gori leledi med endi wala fuddulu dir so dum ami fa dum yottiki robel be o acca hakke fu onon buri holli kinalle de do nokkoli non holli tirawide nyalom haddi dum wondi ittude inde sanne honno dum wori leledi med endi tay ko tobe wobbe ka kollitiwde le ko warta ko do wawi wodde tiida laaji mawde goddi kasel leledi di i won sedda kabaruji dum jogini on do be tande bi bismillah mo don e hedade kambe kebe defle ko dabbino ko dum woni annibe fuddude lise ngadi kanye jande hakkunde leledi meden di illa wakkati ne yubbo inde hono yimbe wadabe orienté be hollitale yontere dabbino de hollitale wede kenya sa yi le soudu ministre humnido kabaru jande leledi meden di be gonde dunji dirde ton wattu jono ko heewi mabbe fon haaja wailtinde nokkule wobbe don kaaja wailtinde janginirde kabe anda funnobe ngatta fa kebe famtade kebe Ousmane Diko.
Le ministère jande leydi meden bam ko ga gonden hewbe defube kam e sara e muden ana gondi endude fa baydata do nabado e wi yogabe yo waltinde lise tan non hedi yogabe du se yude lise se ya le janginirde hakundeje e wi mabbe non andin gol yubbo inde nababe be taadi wadde fa ana waddi torra beedi hendu jande waran fuditinde boyata
kabaru waytinde jande suko on waddi kan wakati mo ngoni o chuude o woni kalaban kurun gommi warite wutude waytinde lise banaso boli bana to jopa min to yaade Notre Dame du Niger
ele ko wala nande jati o do surba debbo nabado lise Notre Dame wala fay jonde leko proviseur sir Denis Kojo holiti
wakati mo ngoni o mi ngala sal ngaji dun ka hitane fu hitane hikane orientation ngaji anda yimbe hono foti men nalla ana yaha fa hakke ujinere e temere jeew
hono fu be do nabira ton jabuji mu anatiide sabe ministere jande leydi meda horbe darani be walitinde nabdo be do jelaki jabaade ko men landiko lise aske mohammed bamako dona proviseur mo holiti ana andani adad hono sukabe na baba le lise mudum bangal waltigol bedo fuddali tafem demane ngaji puddi jo inede mahamane camara proviseur lise askia wonko sefanien do bomako do kedelen mo
sana pa comme
wona ko fuddi jo hunde ko anda suko o ana hanu wardude e saramu goto terewol waytide ecole o be nokete suko o saramu o e horaje ecole o futsinina terewol ngol on nabe tayngol so hokke horebe be jande
fadde bedo yawbe lise heybe dujjodirde le jangindirde de yogabe belti ma bantude jande
fande kabar hono lise ngaji di gordino en jaram fa kay nokuno dirte do lise dugu kolo konare micite den wid idum e lise ngaji arandeji darna dile leedi meden di nyalo mo handobe jogi ton tidallaji modo ko nayirno be kan hebir ton sal classe ngaji kanyo musse ngabe jenginobe le odo nokko holtamer classe ngaji dana ke pet wattu jono o sukabe wiama nokko le god anta tan sukabe taton jati joddoto e bangoto nyalo mo hande do won kambe lamibe odo lise be ngadi no dango feude lamo obe pabe ko yawi fa kebe famtade kanko kede adame gondo faato kayto intalla ak bilal won ko hebini min do hen do faccitango Ousmane Diko.
Lise dugu kolo konare kainon auditade ile 1975 yo janginirde wonnonde horsunonde faasanne tipare e golle du bindanodo kiddo kanko professeur Issa Ndiaye kanko wonno proviseur mu arande juude 1975 yaade 1979 lise o hande na buri ujinay taton suka jangata hen jangobe hen sidi Ahmed Ag Alassane o proviseur lise dugu kolo konare non kaydo wonko sefi keddemmo
le lise dugu kolo bakka
jun o der lise dugu kolo konare do sukabe lekuybe na bara unyaaji taton classe uji chapande juy tan wodi janginobe dun yo chapande jeddo en joyo denno odo ti Allah min jogi ga en gede jande yoga gontun e janginobe ngala e mudun yo hono philosophie maths financière économie madun demde de
langue nationale
Nedo janginirde hebi duubi chapande nay e joyi ka handen an jogi tiida laaji bangal janginirde hore fawarde etabe jotede e yi proviseur o adadu sukabe le janginirde fu ana ya fa e chapande jetton sidi ahmed ag alasan wonko sefi kedo demo
e nous avons 50 salles
classe ji chapande joyi hejanta fi sukabe lukui ujinaji tatombe denno an hani classe ji guddi mahe alhali so o jati boni non fa jabiti kalam o itti kalisi mu intinde la moddo mudum en jogi denobe ngattana hakkilo ne duddo janginobe ga en didobe mudum lise on hasindini classe uji kesi
don do wande sukabe jangobe yogabe ka beltima no jande ne wartani heedi janginobe fawarde en worini yogabe du koliti ana kewi le classe uji fawarde e sato futa digol courant le janginirde de kedana ko be chefi
pour le moment quand même on ici
ok dun ok min gondi jandude no fewri min bara chapan en jogomo le classe goto janginobe dun nanga faytu sato ti Allah qur'an wodi jande jidi na pewi janginobe dun njopata golle den no caale fuf mi ngala andon wiidi ana wodi sukabe lekkuy jodotobe taton do bangoto hikka kay fay kay ngaji min kebay min kay hakku am jande jidi na ngade no fewiri janginobe dun na kinni golle mabbe no haniri nando min fuf ni kuy
lise o jangini an heddidu e janginde hewbe e wi honjotobe yogabe no lise du kulo konare an haani latade korsa jande leedi yana suto elugere ilakai yo intala ak bilal hebani en mustijo tamani
wallitindiide fa kebon kabaruji gondi leedi mali fuddo hejo sijo tamani ngabeddo whatsapp binde sijo tamani fewdo o do numero chapande jitte jagom chapande jagom e didi chapande jitte jitte chapande joy e go non neldi o do numero via mo on noddiran kala so don jogi telefoji modon 37321 wallitindi wid leedi mali ni nyalom hando so bammi fa yangeji di jottiki leedi meden di do jabbiti sanne fu fotano roobe lebe ngattano ko heewe mabbe furdo tan yo hollin kinare dum watta le golleji di le majju salandi ki be do roobel be biiti dum wode sanga dum warso be golladi do golleji ka andabe kabar ne akay kolliti wir so dum yeyi fa dum wodde yikitay dum waywodo tidalaji goddi kasen le leedi malindi fa kebe fam tar kedden Ousmane Dikko
soda de kangena borna de kadule porde fa warde du e kalis kewdo woni golleji kurtunguji fa warde e lamruji meden gondudu e wailtade heedi almusaddamu oda kabaru ana yitinkini e wi kanko julaje debbo Oumou Doumbia
min mila video no lati fuf dum na hani hunjine da hore sabi so ni neddo bi degal mun habbe ada huyi yelama yo wadde kala ko woni e bawde ma ada wadi dubu kiwdi goddi e heba hon dido yambiriji den no so habgul degal ka wari neddo wada bawde mu fuf santi
e wi kanko kadi jature non holliti yo golle mo wala fay koro
e amani ne
dum ko gollete wakat juudo o mi horam kay gollata dum sabi to amen tun dum do hana so ni be mbawi yarde dum jam jam samtani be kambe e kanye yo mbaybe be
oda kabaru ana wawi jogade kuteji bondi heedi sukabe e wi kanko Mahamadou Diora sociologue non
won gede de neddo gottam do hore mudo hakkilo jogi soni jomun dari fa horna de do kulle fuf abadan abitere ele ima drajmada soni suka mouni bangal yide ina mudun na wada gulleji yoga o milan dun do yo misal lobbo kando gollede sabi suka be hakkile mun en heddoto ko burata yide dina ko burata nande nana dun do lotto sababu birude suka o no boniri soni suka heba tabu wotande hakkilo kebe mudun latanto gurdam mako farati mudo
dunke en famu finata meede yogabe kam kolli min semu en feude ko bomrube bamata nyamaade se ngada kurtunguji na lamruji sukabe mu en
studio tamani yo faabal laamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sikram djeng elo ne les réseaux ngadj meden di en pouddiran do sikaso do collectivité ko yata kason ko be chapande djego yom kany ele sukabe do won yoppabe li lokule do be noddeto orfolina do sukabe mare teholitaade kany en paba to faba moy idum le imadraji ni lewru octobre ni lewru himbe yurmede li leedi non fof hande gardan do kuccala do be koni tiwi do nokku mabbe no dirte da karanga so idum li cercle kuccala o jati o do nokku darrano mo il hitane 2008 wiyama ko yaata sukabe temdro e sappo kany kaybono ton wattu jono sukabe chapanto to e taton gonton tawede widina nokku ne hana jabbadi sukabe sappo kambe tawede ton dido kabaruji yo fedde humnine kabaru yirbi dum won sukabe kany galleji wonde le leedi meden de kany hokki dum be koni tiwi do ila o do debbo no dirte da ser gloria soutale o do nokku lewru fevrier hitade 2017 fa yotti ñalo mo hande jogi ton tidalaji mawdi do dan garanti minirem fali lamu kadjolo nokko no dirtede fani jama idum li commune zego cercle kadjolo holi tanido ko yaati yimbe le teme do kany en di so pabri to di amudu en wondube wadde o do imadara dum won fed ne do to born on time kany ngode wadde do imadara fa dewto yelon tidal laaji ko nayri bangal di jam ko ne suddo ko to rodo kadjolo do hani hebindirede jokalam projet mo do to born on time wal wonde fa bad ko no suddo ko to rodo wondo to do fa yotti robe el jibinoabe wonbe li o do nokko sekrab do katel beta hande do kabaruji meden mi joti on sanna do modon tere le manifa e mangal modu kafande fat je fe no konande do no do e sedo yotere meden de ala wodi wassalam